Macho sura, kiboko ya vigagula, na kalisha vikaptula, na fanya kama sungula. Feli!
Gudi!
Gudi!
Bebe, shika uko, apo, 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 uya, uya, iya, 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 yo. Bebe, shika uko, apo, 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 uya, uya, iya, iya, yo. Hey! I'm bully chi chi chi, I'm bully cha 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 cha, I'm nishi kiki, nime wa chapa chapa.
Siwezi kunbani aliziki ankali sito ikiki na levo zangu usiki.
Tulia, wewe, sikiliza.
Oya, ahe.
Siwezi kunbani aliziki ankali sito ikiki na levo zangu ufiki.
Tulia, wewe, sikiliza.
Oya, ahe.
Stop.